Hezekiah 35 verse 1. Izwi lika Jehova lafika kimi lathi. Verse 2. Ndotana umuntu bhekisa ubuso bakho ngasentabeni yaseSeyiri uprofete ngayo. Verse 3. Uthi kuyo isho kanje inkosi uJehova ithi bheka ngimelene nawe entaba yaseSeyiri ngiyakwelulela kuwe isandla sami ngikwenze incithakalo nokuyize. Verse 4. Ngiyakwenza imizi yakho ibe yihlane wena ube incithakalo wazi ukuthi nginguJehova. Verse 5. Ngokuba unobutho obuphakade futhi unikela abantwana bakaIsrayeli osiweni lenkemba ngesikhathi sesigemegeme sabo ngesikhathi sokuphela kokubi. Verse 6. Ngalokho kuphila kwami isho inkosi uJehova ngiyakwenza ube yigazi igazi ugxoshe ngokuba ungazondanga igazi liyakukulandela. Verse 7. Ngiyakwenza intaba yaseSeyiri ibe yincithakalo nokuyize nginqume kuyo odlulayo nobuyayo. Verse 8. Ngiyakugcwalisa izintaba zayo ngababuleweyo bayo abagwazwe ngenkemba bawe emagqumeni akho nasesigodini zakho nakuyo yonke imifula yakho. Verse 9. Ngiyakukwenza incithakalo ephakade imizi yakho ingabe isahlalwa nazi ukuthi nginguJehova. Verse 10. Ngokuba wathi lezi zizwe ezimbili nalawa amazwe amabili kuyakuba ngokwami sidle ifa lakho noma uJehova ebelapho. Verse 11. Ngalokho kuphila kwami isho inkosi uJehova ngiyakwenza njengolaka lwakho nanjengoma wakho obafele wona ngokubazonda kwakho ngizazise kubo lapho ngikwahlulela. Verse 12. Uyakwazi ukuthi nginguJehova ngizwile zonke izithuko zakho ozikhulume ngezitaba zakwa-Israyeli ngokuthi yincithakalo siphiwe zona ukuba sizidle. Verse 13. Nisikhulisile kimi ngomlomo wenu, nandisile amazwi enu kimi, mina ngiwezwile. Verse 14. Isho kanje inkosi uJehova ithi, lapho uthokoza umhlaba wonke, ngiyakwenza incithakalo. Verse 15. Njengokuthokoza kwakho ngefa lendlu kaIsrayeli ngokuba ibiyincithakalo, kanjalo ngiyakwenza kuwe, uyakuba incithakalo ntaba yaseSeyiri, naye wonke u-Idomi, yebo, wonke wakhe bazi ukuthi nginguJehova.